Ski mask, keep out my ratchet on all fours. Kutoka kwangu pata too many parts. Na hizi bars, trying to go the distance. Tume toka mbali, that's why success seems so distant. Hakuna silver spoon, kwa umetoka East lands. Familia na violence na crime, kwa umetoka these lands. Hip hop ni Julia D, mtani ni B. Future Brent na Mike na 4C. Frank with the mula, ikone ya the city. Mindyo ruler, na vile tunaishi lazima sote tunakula, immortalize na graffiti kwa ukuta. Na less msupa kifo imejana, na haga kuna vile na mkuta. Sina beef but vibe ni ya kibeni the butcher. Kejani ni na Arsenal plus I party. Me show up and invited hardly. Drip cause this girl's thirsty. Up and down bed, chini boxers na panty. Roll kwa Suzuki's na Nudis. Barely famous but at least na attract groupies. Stars do mam super wamekua kwa magazines na movies. My 10-2 sell out wa extra. Niko mavitu msupa ni kitu top ni see through. Mains ni Benzo side ni Bima even though you pull through. Niko mavitu msupa ni kitu top ni see through. Mains ni Benzo side ni Bima even though you pull through. Niko mavitu msupa ni kitu top ni see through. Niko mavitu msupa ni kitu top ni see through. The ninjas na I hustle in different shifts. Nikki was asleep, best believe someone's getting the green. Always fresh, my demo for the pink. The connect crazy street, the fix ukiwa na beach. Make sure umepiga fast, ka unatembea east. Karada ya masanse, my beast. Wase wa tricky na masnitch, uku grind matata. Mini noa na tamamadha. Lebo kichwani, kila mtu anafanana. Na ukiwa mgeni, usipitie machuom. Hujui na kina nani utapatana. Gun squad, hoodies na bandanas. Au ni name drop za beza jaba. Wakishikisha usiku mchana. Niko stage plani, mistari na panga. Hakuna guarantees, hata na degrees katha. Bado utatama, mbogi maodi. Flow groovy kujovi, bonga mbaya kula masoki. Sini neza chafuliwa short notice. Goal ilikuwa kuinfluence culture na kuza copies. Tuka minute kufika hapa, but inevitably kila mtu wame notice. Na oh hip hop just one album, na naswanda walk away from it. Mini the masterpiece, the original sina copy. Master na craft, I'm never sloppy. Niko mavitu msupa ni kitu top ni see through. Mains ni Benzo side ni Bima even though you pull through. Niko mavitu msupa ni kitu top ni see through. Mains ni Benzo side ni Bima even though you pull through. Niko mavitu msupa ni kitu top ni see through. Niko mavitu msupa ni kitu top ni see through. Still the same, waliokuwa na mi base bado ndio wanani surround. Makuka utukipitisha yo loud. Njia ni ile ile 58 bado ndio route. Napata nasty seas na wanataka ni go down south. Hakuna introductions needed, pia nili surprise mother I came unannounced. The rap ni real, never did it for clout. Still fighting hata kama tulikuwa counted out. Motivation ya better days kwa jaja mi upray. Hizi streets is safe for young black male. See to the guilty wako jail. So just in case msoro ni trace. Niake macho ni mshinde na ujanja ama pace. Mtaani ni rudi safe, kesho ni kujaribu again. Hoodie na blood stains, badilisha terrain. Designer clothes too, that's why the ladies think wana mi kuna material gains. Better prove it to keep claim. Check the value to the game. Kila time na speed na increase capital gains. Made investments kwa game na make two claims. Kitu na smoke ni that potent, uwezi tell the strain. Niko mavitu msupa ni kitu top ni see through. Mains ni Benzo side ni Bima even though you pull through. Niko mavitu msupa ni kitu top ni see through. Mains ni Benzo side ni Bima even though you pull through. Niko mavitu msupa ni kitu top ni see through. Niko mavitu msupa ni kitu top ni see through.